uThixo ongumdali wazo zonke izinto eziphantsi kwelanga. Sonini nanini tshawe loxolo. Bhela undini lwesabatha. Ndembelele ngesixeko sikaJuda nyathe matyhoboza. Wena Thixo kungekabikho ntaba nazinduli. Wena Thixo wabalikhaya kuthi kwizizukulwana ngezizukulwana. Silapha Thixo singabantwana bakho. Akukho nto siyithembileyo Thixo ngaphandle kwegama lakho. Thixo nguwo sithembisileyo okokunako ukuzenza zonke izinto. Wasisukela sihleli sisebumnyameni wasibizela kuwe Thixo. Akakho omnye umntu asimaziyo ngaphandle kwakho. Kungoko Thixo sibhenela kuwe. Osiyazi abasinceda nganto. Amaqhole nozalipholile abasinceda nganto. Nguwe kuphela Thixo siyaziyo okokuba ngentetho yomlomo wakho wasaneka isibhakabhaka. Ngentetho yomlomo wakho wasizinzisa ilwandle. Sithi Joshua yes. Sithi Joshua nyana kaThixo. Ngoba kungegazi lakho apho sihlanjwa khona. Singamanikiniki sinyukunyuku sisono kodwa Thixo noxa kunjalo wena usithandile. Naba abantwana bakho Thixo bazijule nojaqo bazingamile bazibhenca baziveza imihlanu baza phambi kwakho bathi Thixo nguwona amandla onke okulungisa ubomi bakho. Ubomi bethu kule ndawo Thixo bunjengengubo enikiniki singamadlavu. Sizinhlekisa nakubantu abangazani nawe. Mihla le siyendlini yakho yokuthandaza kodwa ubomi bethu kubheke satyaweni. Nqanda nqanda Thixo. Ngenelela ngenelela ngesandla sakho. Asizowudinwa kukuthetha nawe noba ingathi wena ufa kodwa asizowudinwa ngoba xa singayeka wena singayaphi. Unamaxesha Thixo usidike singafuni nokuthetha nawe singabakho sinyamezele sidalwe nguwe. Sinamaxesha Thixo sikuthuke siqalekise singabakho. Sizindlavini zakho Thixo singaboni bakho singabaqaqatheki bakho sidalwe nguwe. Nakule ndawo sizibona sikuyo asenza ngani. Kodwa Thixo siyayazi okokuba wena unguThixo obonayo. Sikunyamezela siphe umonde Thixo. Abantwana bakho bawa bevuka kuba bebambelela ethembeni okokuba ngenye imini uThixo uzasifelela. Wena wambona uHagare emelele qelele kumntwana wakhe nathi Thixo sibone. Sibone phansi kwalo matyholo esingabonakalisi kuwo sibone. Ube nenceba ube netaho ngakuthi. I saw the sun.
In the shadow and light. Oh, we sing through the darkest night. Feel the beat, feel the spark. Lift your soul, ignite the glow.
Yeah. Heavenly moon. Thank you. under neon light. Your soul's a drum, it echoes loud. Find your joy inside the crowd. Oh, every step of prayer, every spin of hip, feet on the ground, but the spirit swims it. Let the rhythm preach it, let it take the lead it. This is all the church you'll ever need.
chacha na bo fonji. You know, I just want to tell you a story.
Just a quick story.
This Friday, this past Friday, I was just mixed up after work, you know.
Yes.
I decided to go to the club and just, you know, calm down a bit.
Just for
you know what? When I got there,
what happened?
It was happening. The ladies was just dancing, just, you know.
What?
So I decided just to calm down.
Calm down.
And while I was looking at Samantha, I'm telling you, she was just busting down, bust down.
How do you bust down?
You know me, I just said,
go down,
but bust down, Samantha.
Bust down.
While me, I come down.
Come down, bust down, come down.
I said, you come down.
My guy comes down,
bust down, Samantha. Bust down, come down, bust down, bust down. Samantha, bust down, Samantha, bust down, bust down. Bust down, Samantha, bust down, bust down, bust down, Samantha. Bust down, bust down, Samantha. Samantha, bust down, bust down, bust down, Samantha, bust down, bust down, bust down, Samantha. I see you go down, Samantha, go down, go down, my guy. You come down,
come down,
come down, my guy, come down,
come down,
Samantha, just you bust down,
bust down,
bust down,
bust down, bust down,
bust down,
Samantha, bust down.
What a night. We were busting down and coming down. Bust down, Samantha, bust down,
bust down,
bust down, Samantha, bust down,
bust down.
Samantha,
bust down,
bust down, Samantha,
bust down,
bust down, Samantha,
bust down,
bust down,
bust down,
Samantha,
bust down,
bust down,
bust down,
Samantha,
bust down,
go down, Samantha, go down,
go down.
Oh.
We'll be right back. Tchau, 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 bom fonte.